Struggle Records.
Gotta send a classic. Yeah, this is for you, lady. If I say I love you, love you. Okay, let's go. Yeah. So siri sikufichi napenda ujue wazi. Sema kweli kwenye mechi nishengia kwa mapenzi. So kwamba nacheza kimapenzi umeniroga. Hakena umeniweza akisha zikoroga. Kikumbuka za kosmae so siri napata ra. Sio kopeni chakuyale takupa yote furaha. Wendo queen nitakutunza maisha. Chakua kwa kupishai na pete nitakuvisha. Huzuni imejaja huku unanipenda. Nyonyeshe kama nava mbeleni usije kwenda. Mana siko tayari kujona kuwa nalia. Fadhali kufata amri mbeleni nisije mia. Na kumbo nipe chance utupe kama yewane. Bahati kuja once kienda nitotamani. Weni kama pumzi popote nitakufuta. Istosha wanipo use direction kwa kuna pata zefa. Sina budi
sogea, sogea
hadi siku ya mazishi.
Sogea, sogea
kukupenda sina budi.
Sogea, sogea
hadi siku ya mazishi.
Wendo wangu my dear, kwa kweli sitokutupa.
Unanifanya niwe chizu, unanifanya na zubaa. Kwa kodeli niko busy. Sina time baby na mafisi. Wendo wangu lady na sifichi.
Usikate tamaa na maisha.
Yeah, this for you lady.
Kaza butu sinje kujutia.
Sefa, sema kweli. Okay,
mama.
Yeah, I'm gonna love you that I can't explain. I'm gonna put you in my heart girl through my veins. I'm not gonna take your love for granted. Cause I really love you, God. You're gonna make me something. Hello, baby, so expensive. What a bright girl, look so attractive. You are the only one who makes my day too bright. Together with the song, make the crowd to shout. Penzi lako moto na sifu wala suringi. Ukinipa na lako yoto na jihisi tuko wengi. Napenda na lako pose na vilo kitaba samu. Na unangara kama mwezi, uzuri saga mariamu. Basi tiza na kuomba tuwe pamoja. Usitamani niliza nyumbani wana kungoja. Toa woga tuweze kufunga ndoa. Usiwasikize wajinga wataka kutupa ndoa. Right? Kukupenda sina budi.
Sogea, sogea
hadi siku ya mazishi.